Ndizama ukudibanisa amagama othwa kulungi ayakuvumi ubinzwa kase thobekile yenzwa kahloniphekileyo sobe kofana nawe mababuze na Zahara upulile umphefumlo wam ngoluhambo ngoluhambo lwakho yangasingathibala Atibana Kweli zayo Kweli zayo Ndikubukela usilwa kasekhaya Cause a fighter is who you are Until the end really Nanti bonile Ja sekai Nan bonile So buyas bonale Singa tibana, singa tibana, Kweli zayo.